the music. BB27 MA.
Yeah. Yeah. Sup, J.O. Yo, it's going down. We the business right now. Yeah.
I butterfly, niko mbele kama tie. Hull my fire, nazul my fire. Me Dubai sky. Simanzi moyoni, traki hyper sokoni. Nikirudi home, wife wananiuliza baby, leo tutoki jamani. Mwenye mpekuzi, leo na flow peku peku. Piga selfie, niku posti. Instagram ajama na ugopa rawama. Ingia Facebook, nitaku posti hook. Ila mwenzako na madeni mpaka Facebook. Mwiru mecheka, kila msosu nakata. Nimebaki mifupa, ila bado naitu star. Kamali na meme, pombe kali na meme. Mademo ze wote, ni acheni meme. Wazuri na wale, tukitaka kupige picha. Njoo ready carpet.
Hata warisi misi jali. Nachojari mamu yangu tu. Bibibi misafika mbali. Kulanda landa yu marufuku. Hata warisi misi jali.
Mulimda kufanya mambrako.
Nachojari mamu yangu tu. Bibibi misafika mbali.
Check me out, man.
Kulanda landa yu marufuku.
Shit, can I get that? Hizi ndo hustle zenyewe, haya lete. Hama play play, weche puka niko highway. I US potame, use the devil nafanya nice play. Nafanya hard way, kuwa his way. Ni mwenyezi anaisimamia zangu business. Na mini ana niona, hivyo nitatoka. Dini kila kona, so ni vipi nitasota. Kama na disc, kama na snitch, inaona ni peace. Siwezi kufreeze, niko na skizi, so niko na speech. Ongeza bidii akili ni key, but it is the real. Nasema sahii na mini ni mean, naifanya wana feel for real. Chachi kibao na dhambi badu ni wimbo. Wachungaji nowadays wanacho waza ni bingo. Mandiko na somo visivyo, magizo kufata ni mwiko. Dunia megiwaka wanjo wa vita ukama
ni mwiko. Asa walisi mizijali. Nacho jari mambo yangu tu. Ni bibi misa fika mbali.
Kambali ya
kula na landa yuwe marufuku. Ata walisi mizijali.
Uni mda kufanya mambo.
Nacho jari mambo yangu tu. Ni bibi misa fika mbali. Kula na landa yuwe marufuku.
Cash flow, kama bustin' rhymes, rhymes in the rhymes, pako na isi utop. In the sea of rap, iko cheap, mina take it raw. Never gon' stop, now I rap, I'm back it off. Rap shit, bilifazo, si sound kaka, prezo. XBO, that's me, oh, sangula. Hikongo, si chodo, na pigi po, the first round. Wanoma po, nondisha kwenye chuma, ma brapa, mimini, yama rap. Ah, hewe bahili, fika pili. Supporti ya bro, lea unaleta kiburi. Sitaji feeling, bini wa kibiza kwa area. Sitaji kipindi, mi wachari kwa media. Into barrier, hapa washa poti ya. Let's all real, poka nyupe kama magia. The raw heat, poka haters, what's an up here.
Tene nama hii, ukipenda wezi nguka tu nama hii, yani nama hii, ukipenda wezi nguka tu nama hii.
What was that? Hi, nama hii. Namahi, namahi, namahi.